nonyereza omulundi nga gw'okuzama hali nebisa nga temwetowaze mutwale wange tukumagane tukole amaka gaffe twagalane nembazadde tukumagane baby wandibanga gw'omukwabo akalulu kange kagudye ku gwe amaaso gange gasimye gwe sasalya matafa gw'okulyengedde amaaso gange gakudde ku gwe baby gw'okwenfiira Kamogo, no nyeza kamogo kukwe, sikaraba Onjirira, kati nache kude manda okuba Jafanzi nse kwefasa Abalunji tate manji murumia wonumia Baby, nda kwetuga Atava, kubalunji afa waza na waza Na ye kwekwe mfira Amaso gange kakude kukwe, baby Kwekwe mfira Na mwazere lo kuchire mamba Kwekwe mfira Amaso gange kakude kukwe, baby Amaso gange gasimye gwe sosalya